My name is
Zedscope.com.
Yeah, alani mwene mwene na iluba kumutima ndofwe chimuluma ne wanyu wateka nyapana libilima gana mwene mama ndofwana bilima. Yeah, niwe reason ina penina you came in my life ina lafu ya belena. Oh kapena unabwelo ni punzi za chikondi ya kapela mwachimbekela hapa monga kolona hawa vina basuma bonsenda senda. See what I'm doing kuwa na kashabaka yele. I'm busy believing fya malafu fya chave chave. Is this reality? Na wali kama no mwona sangu kachakolwa. This is reality. If indi lelo tefona lipa kubala. You know that. Because of you, bebe, I'm not the same. Because of you, bebe, I'm not the same anymore. You, bebe, I'm not the same. Because of you, bebe, I'm not the same anymore. Okay, wa winner, ichikombe wa senda. Mwone fyo wa mpwisha, I'm sure wa sekelamo. Hapa tuwa kuna kolwa fe, tuwa kuna badia fe. Ama gemu tuwa kuna teya fe, muka sino mwaba mabile. Hapa tuwa kuna kolwa fe, tuwa kuna badia fe. Ama gemu tuwa kuna teya fe, muka sino mwaba mabile. Hapa ni tuwa duwa, scratch my back, scratch us. Give me a gig. See what I'm doing kuwa na kashabaka yele. I'm busy believing fya malafu fya chave chave. Is this reality? Na wali kama no mwona sangu kachakolwa. This is reality. If indi lelo tefona lipa kubala. You know that.
Because of you, bebe, I'm not the same. Because of you, bebe, I'm not the same anymore. You, bebe, I'm not the same. Because of you, bebe, I'm not the same anymore.
Heartbreak it and I know man shapola. Kama noma pana sangu kachakolo. Kama noma pabuasuka buankola. Kumbu kila dionse kuchakono. Congrats, finally 1 point. Yadi makoko finally 1 point. Duendo naba modu duendo duanfo. Nanaka pugo tasidi walanfya. Baba kashana mbona mwemi swema. Don't do this if you pila mkushema. Fionse na aluka niwe bomblema. So mfasha nifinde complain. Nanake samende mila leshi. Kumutima mbila fiembila lepi. Formally lover boy number perfect. Serio humanizer.
See what I'm doing kuwa na kashabaka yele. I'm busy believing fya malafu fya chave chave. Is this reality? Na wali kama no mwona sangu kachakolwa. This is reality. If indi lelo tefona lipa kubala. You know that.
Because of you, bebe, I'm not the same. Because of you, I'm not the same anymore. You, bebe, I'm not the same. Because of you, bebe, I'm not the same anymore.
Hey, so for turan na kwa mwana. So, nana kesa na mwede ya mechwa ukunda wa zona.
Zedscope.com.
What the 4G music?